Westside Music Blog.
It's a fresh voice, baby. Flexa.
Yes, I. Yeah. Another day, another problem. Usu deliver wanyaza ukainya nisa kawo. But Fabi neki hustle after hustle. Whether more office kapa ye yauna ya maso. Hustle ki hustle. Anipu mi bra hustle ki hustle. Yeah. Hustle ki hustle. Usuke wanza fabra hustle ki hustle. Hustle ki hustle. Baskuzo afisi bra hustle ki hustle. Yeah. Asoki
haso, sale que manasha bra haso ki haso. Asoki haso wa fasula, neke matoe, tumba fisa. Sorry, too late. Luna kupanga pene fakono jipi, lube ule kwa ten, luleke neke majipi. Mubata kuluzwa fisa, ukanyenda musehe, muli ya won't make it, okay, we shall see. Nuzo kama la pasta na shtana, unaba mke konti kuya kwa kushutana. Unafani pana kote za malasha, liga kestia, kusana za mahalasha. Kukupane babu piwani harasa, anisa kona kuna mensi fana kwa lunch bra. Another day, another problem, usu uteli wawanyaza ukainya nisa kawo. Kuzi Fabi neki hustle after hustle, whether more office kapa ye ya una ya maso. Kuzi hustle ki hustle. Anipu mi bra haso ki haso. Yeah. Haso ki haso. Usike wanza fabra haso ki haso. Haso ki haso. Baskuzo afisi bra haso ki haso. Yeah. Haso ki haso. Sale ke manasha bra haso ki haso.
Wona yopani. Wona gelo yoyo swavela. Vagai vamalikio na eva la telela. Kibeta wa yatimba uyo nanula mabuloko. Kufita kuina kuvula e maburoko. Mapanga pene komu salifa buloko. Musa swaba una kwanu kawa kata buloko. Urapa ni mkali ni mkalifa. Music kikutia fakuli ikale kulifa. Una oto kwa kuswala moni mwale. Fakuno panga pene abele keze nizale.
Tueleza ande bro, let me confess. If I do it play, so me Eric don't case.
Another day, another problem. Usu uteli wawanyaza ukainya nisa kawo. Kuzi Fabi neki hustle after hustle. Whether more office kapa ye ya una ya maso. Kuzi hustle ki hustle. Anipu mi bra hustle ki hustle. Yeah. Hustle ki hustle. Usike wanza fabra hustle ki hustle. Hustle ki hustle. Baskuzo afisi bra hustle ki hustle. Yeah. Hustle ki hustle. Sale ke manasha bra hustle ki hustle.
Neo M. Niger, X-Well, Y-Flex, Eyo Knowledge Agatha, N-Boy Brother Sonsh, D-Nice Wamu Nice, Top K-R-D Ginger, R-K-B, MJ, but anyway, it's a fresh boy thing.